Nimemuona kwani
Baby wangu yo
Ni kazuri jamani
Baby wangu yo
Mtindanisha na nani
Baby wangu yo Baby wangu yo
Ndo baby wake Na endo baby wangu Fundi warazake Kipenzi changu Nao sema Semeni Sikio nishati ya pamba Na simu wachi